Banache wabalondole dembe lyabaana baagala wabeewo obuyiiya kutangira mu ngeri tekinologiya gy'akosa dembe lyabaana mu Uganda. Bino bivuddeyo mu lukungaana olutekeddwa ekitongole ki Africa Child Center mwe basisinkanyiriza abakugu omulundi ogwokusatu banoonyereze ku nsonga ezikwata ku baana, bassewo bwino ayinza okwesigamwako ab'obuyinza nga babaga enkola n'amateeka agakwata ku baana. Ssenkulu wa Africa Child Center Timothy Opobo agambye nti wasaanawo enkola eyakagenderera okubujiriza abaana ku bintu nga internet.
Twagala abazadde bategeere ebintu ebipya ebijja ebiri mu kuwona n'abaana baffe oba fyucha y'abaana baffe. Ekyokulabirako kati internet, tulina internet ezze, naye internet ono bwe tuba nga tetuli careful eyinza ate tukuleetera abaana baffe ebizibu eby'amaanyi kati by'ebintu ebimu byetwogerako wano. Kubanga kati internet kati olabira ddala abaana, tulina abaana baffe tubawawo amasimu, tubawawo iPads kati accessinga social media, naye ate mu internet muno abantu ababi katugambe abayinza exploiting abaana bano bayitiramu okulimbalimba abaana n'obaleetera ebizibu.